maqala, dream maqala.
Ah, qalayisi.
Iko kumakhelwane yazi. Hola tata, kube kantoni, namandazi.
But iva istori ke.
Sithi hey Siri, unlock my phone and call my boss. Ngiphethe utshwala ngezandla zombili. Was no type, andingwele ndimanzi. Ndingwele ndintaka. Andingwele ndimanzi. Ndingwele ndintaka.
Yazi.
Mola tata, kube kantoni, namandazi.
But iva istori ke.
Sithi hey Siri, unlock my phone and call my boss. Ngiphethe utshwala ngezandla zombili. Was no type, andingwele ndimanzi.